bidon, bafo, I represent, I.
Maida, 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 Maida. Sema juu yako, eti kuna kitu hanu menifanyia Mganga sa sababu ya mimi kuja kwako Ila mimunye moyo nimekuchagua Na kutafuta, nione sura yako Na kutamani, niwe karibu yako Kama ni gari ndo mapenzi ya wetaiti Embi dogi mami nishali nunua Kama salamu hani wa ukini misi nibi baby Takupigia na kutafuta Nione sura yako na kutamani Niwe karibu yako oh, yeah, baby. Sema basi unachotaka mami Sema basi unachotaka hani Hani wachana na mawazo kishetani Ukiniacha mini tabaki na nani Latifa wendo tu If I went to mommy, glad you went to honey. Kampani yetu yote makacha, yani hakuna mabitozi. Jimix na magem patera, ini sayari ya mapenzi. Bafo, mwambie.
Kama mapenzi kwa chura, basi pi mapenzi. Bela wazazi kikushika latisi Kama kucheka maongezi vyote nikara Joe nikisi latina mini patera Bela masela kikukisi latisi Unipera basi penzi kwa mavina Before simple man dog for mabima Nini unataka basi seme izo garama Hata emoje kikatika kwangwa kuna noma
Sema basi unachotaka mami Sema basi unachotaka hani Hani wachana na mawazo kishetani Ukiniacha mini tabaki na nani Latifa wende tu mami Lati wende tu hani Latifa wende tu mami Lati wende tu hani
Nikisema nikushike kiuno Bado natamani shingo Nikisema nikushike mkono Bado natamani macho Latifa wenda tu mami Lati wenda tu hani Latifa wenda tu mami Latifa haya Sinipe mfano kipenda roho Nile nyama mbichi dalitani umaroho Gonjo wa moyo kukupenda ninao Sugea karibu dali unipoze roho
Sema nisiseme
Sema
Oh mrembo anayenichengua Taje nisitaje
Taja
Oh naogopa mtani zomea Naona aibu mie
ah.
Naona aibu
mie Unatuzingua
Jina lake anaitwa
eh.
Si Si mungani Jina lake anaitwa
eh.
Si Si latiwe
Come on.